masile we. Ona unatusimanga. Au umepata mganga. Ona unapiga kama upigi tena.
Sile.
Alikwambia nani ndevu inaleta heshima? Tafuta pesa wacha kuringia jina. Bongo bila pesa we ovyo mtu mzima.
Mtu mzima, mtu mzima.
Ukiwa huna pesa ndo hao watakubeza. Ukijipata wanajisogeza. Hata ukianguka singoje kubembelezo. Jia ya kiza mbeleni ni muangaza. Aliye juu, Father God tu. Tumuombe yeye atatupa tu.
Aliye juu, Father God tu. Tumuombe yeye atatupa tu.
Aliye juu, Father God tu. Tumuombe yeye atatupa tu.
Aliye juu, Father God tu. Tumuombe yeye atatupa tu.
Assalamu alaikum, leko, leko.
Waalaikum salama, salama, salama.
Hizi dua zetu, zetu, zetu.
Zijibiwe amina, amina, amina.
Assalamu alaikum, leko, leko.
Waalaikum salama, salama, salama.
Hizi dua zetu, zetu, zetu.
Zijibiwe amina, amina, amina.
Kumaanisha, kumaanisha Mungu. Kumaanisha, kumaanisha Mungu.
Yupo.
Kumaanisha, kumaanisha Mungu. Kumaanisha, kumaanisha Mungu
yupo.
Tawa chekecha, 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 chekecha. Tawa chekecha, chekecha, tawa chekecha, 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 chekecha. Tawa chekecha, 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 chekecha. Fanya yote na kumbuka, kuna Mungu na napaswa kukumbukwa. Yapo tunakula baka, ila saa godi ya tupasi kumsusa. Kufu ya pesa ishima, I say. Ukiwa nazo upigi kelele. Kama kwa madiba ingoma, I say. Kume hapa hapa kwa Baba Nyerere. Exanso, 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 exanso. Assalamu alaikum, leko, leko.
Waalaikum salama, salama, salama.
Hizi dua zetu, zetu, zetu.
Zijibiwe amina, amina, amina.
Assalamu alaikum, leko, leko.
Waalaikum salama, salama, salama.
Hizi dua zetu, zetu, zetu.
Zijibiwe amina, amina, amina.
Kumaanisha, kumaanisha Mungu. Kumaanisha, kumaanisha Mungu.
Yupo.
Kumaanisha, kumaanisha Mungu. Kumaanisha, kumaanisha Mungu
yupo.
Tawa chekecha, 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 chekecha. Tawa chekecha, chekecha, tawa chekecha, 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 chekecha. Tawa chekecha, 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 chekecha.
Slicer.